Tolimon hediyankobe tedube taskaram sappo e jega bodande fulbe immorde Washington ko mi woni cerno modumba ko ene wondi der silmaji chapantati aroji di e hino titode taskaram menon hande en kalan ko fati e batte smartphone jidin e dow jande sukabe limtol wobe wi'a dogol leyde hadude jangobe ben natidude e telephone ka ciudi jangirdi no beydo e der Afrique yoga e dem pellite no tuugi e wittoji holludi wonde di teknolojiji no weddintinna pay koy koy ka jande en jahan Abidjan taskoden ko holno janginobe ben woni e jippirde e alhali o ka lekkolji ton ka tajere didabere en jahan Mauritanie yiden e hombo on anditi hawa makko kan ko kanko woni kodda sal kirdinowo ka mejaaje rendo notondirado amen Nouakchott jododi e makko on nanan jantore nde ka tajere dimmere dande fulbe wono wowiri non rogere diaspora jo finan taskaram o mi tolni on kadi mi wi on fofo e bismillah
jowlol sukabe
wittoji no holli wonde di smartphoneji no weddintinna jangobe ben ko dum addi hadugol telephoneji joma hakkilaji ka ciudi jangirdi sukabe no layude e der lesde adunaru e der Afrique Togo Ghana Algeria Egypte wobbe no dira dum Misra Uganda e Congo no tawa e leyde tongude nadorgol telephone ka ciudi jangirdi wano Côte d'Ivoire hay si tawi gouvernement on jettali pellital ngendiwal ko yowiti e alhali o lekkolji goddi no jettude pehe ngam faddagol o bone wano holliri non nde jantore Amadou Diallo gila Abidjan
ile gadudal bawlende gal do wano dude heewde Abidjan no hawra chaadele yowondirde ko faybe ben yoboto kon telephone kudu Samuel ko jangido wa tarika e gandal leedi no heewi ko wulli toto welsindare jangana kube makobe sabu ewnor koy koy
bi on est confronté à ce genre de situation
kono wonir meden eden chaadele tentini ka jangana kube jandube ben sondo pay koy koy yaltine telephone jidi feewdo jangete si men nangidi be mum be wi ako sa yombe woni darude dul no fallame
mais ça te distrait en ce moment
hore be dudangal kadi no wondi e den ande wotere be jetti pe kesse fi hadugol yobagol telephone kadudal Lois René goto e hore be ben no sappi ngakere ballal mabbe faybe ben
comme c'est la rentrée on a reçu des parents d'élèves
ka futta gol hitande no men noddi tino mabbe faybe ben men hollibe ko men fawata on mo yirama telephone be joni hay jangana ko jomo ka suudu jega buru no jogo telephone ella on koy mabbe mabbe jonnay be be woni ile andi pay ko no tongana yobagol telephone ka jande
non c'est
ala jamadu wuriba horejo mojobere mawbe faybe kadudal attaqwa no miji ko horebe dudeden e janginaabe ben hani urtude ngannangol pay koy koy fino dum accira be holli be tawaka ko faybe be yobo tokon telephone kalekol
e ko faybe yata telephone kalekol tonkon mi on harimi tawaka mojona faybe ben pay kon kon ay ko yehi jangugo o jetti hakkel makko wadi ka portable janno on jandre moto ki hare hakkel makko ala e ko jannete jono no sibe yahi ka telbe yahi ka jangul ton be ak telephone din kasul tinano haray majjana tay majjana be yargo telephone ka jangata
wakilare horebe dudeden e janginaabe be fuddi battinde seeda seeda sukaabe ben no wattande yila e yo bagol telephone joni ka be jangata ton
mayna bor telephone ko koldo foto e jabutu
nde mi adofta simi adde gam jangata o
Professeur Zamblé Ambroise Rendo Yankojo wittotodo jangina ka jabi hattirde Félix Ofoy Boigny Abidjan holli wonde sukabe ben si dumi ke fijirgol telephone hoykoy be heba e lorra suttugol tampinaygolbe ha bonna jande mabbe den finoy yo dudeden hunna latingol tongeden hino do fere makko den
la famille n'a pas quitté la maison avant de partir.
Ko be ngure ji kapay ko ko iwata don si way haka dudal hani be dugal dalgon no accira ko be ngure ni suka on fuddato ko tombe hana bangina ne de lor raji wondude hutorgol telephone ay kambe be anda itiri bona telephone mo be tambi hollo be ko feewndi aduna on fu
qu'ils ont dans leurs mains le monde entier
harain annintinay witto ngo jannay be ka jabi hattirde Felix Ofoy Boigny yaltini kamayde hitande ujune didi e noga e tati holli wonde der Côte d'Ivoire embere nogay e der temedere sukabe jogibe ewnor koykoy ka dudde no lorori suttugol tampinay golbe bittinabe ka wonkiji mabbe dun no battini e cellal haqille sukabe hewbe e der Côte d'Ivoire Amadou Diallo VOA Fulfulde Abidjan
Ajarama Amadou Diallo e biol salndu ONU kipundu fi jande e pinal no wi e UNESCO wittoji mbadadi e der Belgique Espagne e Bretagne maundi no fellintini wonde hadugol teknolojiji ka cuudi jangirdi no beydande jangobe ben famu Amerika do e biol witto wadango hitande ujune didi e nogas e go ko yata chapande jeedidi e go e der temederewel l'ecole ji gouvernement leedi ding no yetti saria ngam ustugol gollitirgol smartphone ka cuudi jangirdi cukalo e pamaroy en heddoto e de tobbere nataden joni rogere mijomonemu
mijomon emon
Nultondirado VOA Fulfulde Abuja Muhammadu Abubakar lamdike hodiyankobe wurongon ko woni biol mabbe e alhali ustugol mambien tongugol nadorgol telephone hoy ka cuudi jangirdi e hino jabawol mabbe
Interesting amen amen ngodani min kam hatkibe du wadani mi ay dun hada ben horuke akillo mabbe do jande amen wi ni be fa'i yeso ka
Umar Suleiman e zabrude e hadugo wardugo lenguru jangirde wadi min kori hakkilla min do jangirde de min kollitete
min inde hawa usale shiya wadugo waya jangirde wadi min kori hakkilla do jande waddore mi
Yakubu Lawal dun hadi wardugo waya jangirde bibbe non walliti bibbe e fama jangirde
Inde am Ahmed Haruna Jibrin Abuja jabrude dum hoshi do haduki sukabe wadduki lenguru der jangirde do wadi lenguru no dondugi ata ende wondi kuje dudde kado sukabe janguki be gare kalaruki kuje de kandayi de be gade ka nodduki o be nodda o der lenguru ay suka handay mo dibbe hollita mo nodda otto mo nodda otto ko onodda mo otto nodda mo ay dum handay o suka famaru ay hakkilu mako ata ko to jangirde atawai modibbe jangina atawta mo watti hakkilu mo winda ko mo janga ko mo hakkini mo nana ko modibbe oddo wi atamo hollita mo mo janga mo henya mo harmo hoshadun harmo daro mo wada jumurara mo janga dum wallamo to handayi dum ala sukabe wada ka wadduki e lenguru der jangirde suka e ma ha e mata e mayno e ma atoy ha e mabbe ganna ma atabe gida dum
mi woni Suleiman Adamu a gaskiya e mi kokki autalo hore e majjum gaskiya mo hada be ya duki yimbe be gibe kala ka fijo e mi e kuma haduki lenguru ya jangirde min kokki
e nokkuje jangirde Burkina do ko buri fu wardu fadde jande fuddude na wodi ko wete reglement intérêt dum wonno ko mila ko hani wadede heba jande ne yaara no haniri nokku Allah fu so dum wari na dum jangi fuddum wonno ko fuddirte nelle jangobe hollete waddude cyallalol ko wete portable e suudu jangude do na hada nelle jango fu ngado dum so yiama o tetete ma so wurtini dum heba gollitira so yama jabete wobbe na waye wadede libbi hokkite wobbe na sale hokkitede wobbe men na sabo sarabe nodde nokku jande ton fa kumpite dum wana ko watte don na dum waye nafude jande ne sabo na waye adude dum tewta goddo fereji ko jangno jami tawe an a horema anda jonnon sukabe ko buri heewde e mabbe fu horama tawe sobe ngaddi dum ekol do fu o kujje de nafata be gonnabe ndara
joni jabboden kodo dande fulbe.
Kodo dande fulbe.
Kodo men hande ko Hamadun Diko ko kanko ardi dudal maungal al Huda wonungal Wagadougou dum ko der Burkina Faso ko Karim Bahadjo yewtidi makko.
Docteur Hamadou Diko wiwa fulfulde ti fofo modon sanen ko jabno fa jabo don dum mona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojama na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on jangino ya won ko annan don tayti
no pay pay hojaka hono e dow hadugol feefe jonnon jonga halaji ni gon don jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tubakoube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa ya ekolfo dambugal jangirde don yoppata telefon mudu naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joomu woofi nadde telefon mudu de yida e mudum fo anka yoban jobdi mawdi ko donc tonga dum wala fejirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewtay tay de le ecolaji di ka fu wana banna do modi li reglementaire do
on ecolaji din ko buri hewdu fu atar na jogi loi faysi jogi da telefon no kanda gollirde e mudu jonnon jonka ecolaji anka di laamu jeyadi fu atawan ecol fu na jogi anka mbaaki mudum feere hi ko wala mais ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wudi denka nakkat e gollirde telfi din
de dum hono ko wodi na anon milo modo suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telephone hore m handen laate ke hunde de yimbe bawa kariya mutu na jogi faydaaji kewdi ko bona wodi torraaji dum ena faydaaji mudum buri hewde jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu ndelle sabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore mi do wundi e do wiide telfina kaani hadede ton di neddo wa hadude goddo telfon wuram koy mi hono to jangete pay don kay mi do wundi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge ke telfon wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jende le de ka mbida ton kan wa hadede de to de kan na bawi sawrede sedana
jande ji lehiji ndago jonga ko mbiete ne français de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ke le yi ande na kaani hadede wardude telfi jangirde fes ko biiden dum ne reifa suko uddit telephone fu fay mawdon reifa uddit telephone wayno hakkilo fu do telephone do woni hettinanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamare de mi do wonde dum cuudi towdi seeda de don no investeji waawata wiede hadete feefeede na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dunduna seedi sabno wodi ko janginete hanne goddum kay so na internet njogita jaata waawa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawon hono hisaaji en dum e bandum en denka telephone na tilsi hono den windande ka fu jom no way accede gollira mais ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telephone tanade le suudu jangirdu soni wana wotilsu faata e jangino on horem wi on garde sabo hande windande meden handen de na tilsi ngollitiron telfoji
de sa suka saloken halaji de jangino be kali dum mona mi debe tabe ngada telfi le ciudi jangirde soni telfo gon tetama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milu mon sabo goddo ka telfo mudum tete sona ekol bari fu hokkitataaki
ko buri hande saraabi suko on kaani noddede kolle a minan ya leetom jangirde amen don dum e dum won ko men kadi mais ina suko modon jabay dum ndelle ndari no ngadono ton suko modo mais hon hoyde telephone on resat e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mi do sikka dum kay no wilti haddi
den mili Burkina Faso na hani hoygon la loi on yo planite
kanjum min kay leyi yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko way hojede de dum laato fu na hani mais jonno jonga ta yimbe njaltina loi jordo hono hadude feefey sabu ko mbimi dum nit no telephone jangirti o min jaati e le duubi garodi ko mi den goni milade no watta de tay sukabe hayebe hewtube suudu nay burdu nanga wadobe recherche ji wito di be tay au lieu de tay telfi dido njogi na wodi telfi gommade on tablet biete atan leeton programmeji kala ko njeydo jangudo fune jippine leeton donc su kon so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko honto to bi adam dum fu wala ton
leedon sara ben awdi ko kani wadde kambo duna
sara ben kani wadde ko heewi jaati normalement ko wadde te ka fuddu kam e kani fuddirede jaati goka to neddo heño e sodande biyum telephone didi be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telephone on ngonginaatu rento e ko telephone on torrata jango wodo fu tindina dum fa hande so ni telephone na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum go donc tindingo ngol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telephone on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur hamadam diko viwa fulfulde ti fofo modon sanen
ati modon fu en jettam
dande fulbe wonudon e hedaade e do VOA fulfulde VOA fulfulde no hede e do radioji duududi e der gure kewude mijo am no yaha e demdangal radioji gollidi di VOA dande America si tawi hidon faala feingol taskaram o ka radio mon jokkondire e VOA men ballan on kebon yewtere de yontere kala e hore neware ko yo saido natanten tajere didabere dande fulbe e hino tobbe habbiide en ka tajere didabere ngurdam fulbe nawran en hande Moritani ko dasal suka kirdinowo ka mejaje rendo yewtan en ko holno o ardi e gal meccal tagal dum daroden labbe ndaren pirinti Amadou Balde nyenyowo e hore pore no wi'e e faransire art plastique meccal gal duuda fota e der futa en nanan ko welimo e mum
golle den ko fuddi ko law bay kaka école fuddi wadde dessin o tay sondo mi dessiner men boray kayeji di men dessina
rogere diaspora no yewta hande fi kono Faransi e der Afrique ron gandi Tchad felliti tajugol jokkondiral mum e Faransi to bangal kono no hasi ka Senegal kadi jokkadon
ngurdang fulbe
adoroden Moritani hande siko a wangotodo e do mejaje rendo Facebook TikTok wala YouTube no hasi nde haurondira e mbodoji ko dasal o suka Moritani najo no darjiri jalnika e kirdino o inni o moyeli nde meccal makongal wona tintorgal leydi makko Moritani Ahmed Diop nultondirado VOA fulfulde Nouakchott jododi e makko e hino jantore nde o neldi mende
Maro bendefti miminyamani hako bendefti miminyamani
jalnika ko hunde andanonde e der lufulbe e o saha kadi o fonno chonche joktimo ummande hesere ha wodi hertoribe dum koddasal ko hodere lollunde hen tawdo jalnika dum sabinde ummani dum satane
famiya fecere gni way adu wodi ko naturel de ngarmi hen wala de pelitnde waddi dum wal wottude jalnude yimbe soxlaani miijoji kewdi parce que ko gonna yam di naturel ala huntan daani non din findina me kam komiti wala jalnudi yimbe min non jibne raabe go hen jibtina
Amadou Samba Dembélé ko windi yanke chonchi yanke in artane ne jalnika de rendu fulbe
mawmen den bare jalnile den talta wana wan man show kadi den ko bi bare jalnil fof ene jogi imanda ene findina ene jangina ene hebla ene nehani ene yanna horbe den jimanno dingaral ko wayno mogoni bi biya kumbam kumbam ar bodu suutu ala ala woto suutu haylala mam nyaago ala ala woto suutu ene wodno kadi halifi e gali mucce ko sakiri ko wadi pinal gongal naati meden ko wayno pinal arabe be yimbi jani 5 be badde hen jalnil yimo wodde badde hen jalnil yoru joni kadi alaji madal ne habbanno montore koygal u yobadi koygal koko yahata montore koko yahata den badi jalkide pinina tud
koddasal e der jalnika mum ala ko fondi leydi Mauritani e demgal pular
woni hen no biranni mi ganda Mauritani c'est comme si Mauritani wodani e min nak mbiɗo wawi yidde yimɓe foof, mbiɗo wawi yidde leyɗele foof, mais ko leydam ɓurantami en waywade foof. Donc voilà, e kocceɗam kalam kadi ba somi heeɓi to kemmiɗo wala so yimɓe jiikam e réseau sociaux ko Allah e ɗam kalam, par ce que ko hen jibinami ki pular jibinami ko hen gandumi. Donc nak so neɗɗo yii ha yiiɗi kam e leñol mbawɗa wonde foof, mami andinma min kom holon e hol ɗemgal mo kalami, e haysinna andano ɗemgalam, essaye andindema ɗemgalam, par ce que sa andi kam a andat ɗemgalam. Comme ça so neɗɗo wi kodde ko mbawɗa wonde foof, ganda kodde kam ko pullo te alat ko pular. Voilà,
kodde sal latimo hoodere ɗelñore kala nokku, kajjata jam ko gollotoɗo e fedde nde wona laamu yankore. Pam ina setto e nder jillu mum.
Mi heewani yebde TikTok no feewi so Allah, kono mi ummimo ɗo jaami leydi ɗo farayse haalataki, pulaar haalataki. Nde innitimi komi murtannaajo, joomum adi namdademi, do you know kodde sal? Mimi waaw, o noon ko star mawɗo, mbeltimi kadi mbeltanimoo.
Ɗum ko yeru jalnika kodde sal.
Wasaniele voisin ma femme.
Amadou Diop, Nokshot Mauritanie, VOA Afrique.
A jarama Amadou Diop. Joni jahen labbe hakkundere Fouta Diallo. Alhaji Amadou Balde ko suka gaynuɗo jande himo suɓi meccal ñeñe poore noddiren ɗum art plastique faransire. Meccal ngal ɗuɗayi eede e nder Fouta. Nultodiraɗo VOA Fulfulde labbe Oumou Kesso Diallo yahi ka suudu gollirdu o ñeño.
Wano ɗi portrait ji ɗi wonɗon tinude ɗo ko defi molanaɗo, par ce que si goɗɗo yoɓima ɗo milliard a desinanima photo kono tawi nandale makko aɗa sana pat sens.
Pending e pirinti ko ɗum o waɗi mecce makko. Alhaji Amadou Balde sifanilan ko honno fuɗɗori ha o duumi e ngal meccal.
Golle ɗe hen ko fuɗɗi ko law bay kaka école, mi fuɗɗi wadde dessin o seeɗa seeɗa tawi sondo mi dessina e men ɓoora e kayeji ɗi men dessina. Ɓe watti kadi noddude on tigi waɗa dessin ji de croquis ka tableau. Ko noon ardi ha mi ɓatti mawɓe no daka ɗo, kamɓe ekkitilan tigi tigi peinture on, hollilan ko honno pinceau ji ɗorte, hollilan ko honno dessinette, ko junngo maɓɓe mi janngi.
O suka mo duuɓi capanɗe tati e joyi no rewa e ɗi pirinti makko sifaji certuɗi gila yewtugol fi tarika ha e alhaaliji gurdam fewdiɗi.
Ɗo woɓɓe no arde waɗa commande tableau wona portrait on, ko ɗum ɗon ɓuuri heewde. Ma ɗum paysage waɗana hoorema, ma ɗum idéeji goo. Mi waɗino kadi goɗɗi goo ɗi mi yeeyi wono sur l'immigration clandestine, ko fayɓe woni jedde laaɗe yaha ka maayo sifa ɗum ɗon. Ma ɗum oɗo ko fi corruption oɗo sifiɗo, donc ko sifa ɗin idéeji. Donc yanna plein kon tigi miijito to waɗa arana ko goɗɗo landima.
Pirinti wona ko jaali hande e nder gurdam fulɓe Guine, wure yoga e yimɓe no itta ella e mum. Kono Amadou Balde no mari miijo certugo e ɗum.
Paykumma fayde sa yimo dessina e ka kaye, ko watta kon le plus souvent ko piigol mum, aynayi koye puyndango jokki ala janngude. Min kadi ko noon mi feƴƴiri école primaire. Mawɓe no duwa faamude ɗum kadi ko hakkil ni. Sa yi paykum tun no jati fi desingol anduma mari hakkil. Donc wallitomo e ɗen ɗon bange le plus souvent on tigi heɓay udital e nder muɗum, o foolay e nder muɗum. Donc ɗum wona puyndan, par ce que hannde min koye hoore ɗum ɗo mi woni feƴƴinde. Kono asama kala naafenande wona puyndan kadi are jokka eɓe wallitomo e nder ɗum ɗon ko hakkil moɓɓe.
Saayiji goo Amadou Balde no waɗa kadi maaginaagu walla teyater naɓidugol no mecce ɗuuɗude ngam keɓude gurdam makko. O suka noddi ardiɓe suudu martaba leydi Guine tammbitagol ngam mecce pirinti heɓa polgal.
Enen ɗo si innama culture directement ko wano musique jama on miijoto fimu si affaire ɗe golle fayda harayno yeggita no waɗa o second plan. Ko fewdo ɗo tigi haray mi fewtata autorité ji ɗin, kamɓe haani wallitade heɓana men cadre ka menen artiste peintre ɓeɓen men wawata tumbodirde men weeɓita golle ko min woni wadde kon. Ɗum wawa même développeur de tourisme on ka meɗen, hara siɓe ari no woodi ga inna voici une boutique d'art ka tawata ɗum ɗo no werta, hara siɓe ari ɓe wawa sodude. Ma ɗum e exposition ɗum ɗon ko kamɓe autorité ji ɗin marɓe nden feere ɗo wawata e waɗande on cadre ɗon ka artiste ɓeɓen wawata exprimude talan maɓɓe.
Oumou Kesso Diallo, VOA Fulfulde, Labi.
Hiɗon jokki heɗagol Dande Fulɓe e dow VOA Fulfulde. Hiɗon keɗo men nokkeli fof e adunaru, meɗe weltori jikkeɗe fawɗon e dow amen. Mi yetti Mohamed Aliou, Yakuba Sanusi, Abdoulaye Maigari, maccuɗo Pulaku, Aboubacar Manaja, Sherif Ba Ousmane Mokobe ko non o windiri ka WhatsApp ton Ousmane Mali e Julde Aboubakar jodi do Benin me weltori bataki mon ka messenger e WhatsApp
Diaspora
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 dubi chapande jetati ebe yettude bone mo konu faransi waduno warugol tira yerbe ko ben woni afriknaabe pirambe no faransi hettira ndima ko mum emmanuel macron horejo faransi irritike e alkamisa nyande nogas e jetati lewru sapo e go aburu wonde ko wargo konu faransi wadi ende d'accord de konu tiaroy nokure takko dakar la morgo senegal yoro mangara no arta ende tobere
sollatobe umminobe afrique ngey balloyi france fawtude koyngal ngal allemagne yabuno e becce mumen ne biye tirayeur sénégalais be don hewbe mabbe no be garti be mbara to camp biete do tiaroy gondo sénégal nyane go lewru e hitande ujunere e temedde jenay e chapan nay e nay dum don non ha joni yejitaka hikka france nildi letter wi président mo sénégal bassirou diomaye fay men jabi joni france koko warnobe be pellube be mayi kambe fuf hande go france jabi ko wadi ko professeur histoire o do biyetedo ibrahima cioppu yi hen windude jangino ko wiyete ko histoire woni ko siftinta yimbe be ko wodno kanko ardino dudal mangal wiyetegal université cheikh anta diop to dakar
la france officielle a voulu en faire une mutinerie
une langue française jogitino dum murtal du kuliyanko yottori dole kuliyanka ko kadi ko darande jama famo militant be lundi dum jama on seral ki pirgol ha ko neba ko emmanuel macron sakitori giritagol wonde ko warango tigi waduno tiaro
fini par admettre qu'il y a eu un massacre à Tiaroy, donc on a une convergence au moins sur
Johnny Bete, yotere gi din feppondiri kono non an wodi ko heddi fayn ko faati e sokola
du point de vue de la mémoire
jon non heddi ko so tawi mabbe nyawndu be njoba be ganduda kambe taniraabe mumen mbara hen be ko babiraabe mumen o dum don non ko hare kadi ko matan yimbe kabe
Il faut comprendre qu'on a là plusieurs dimensions. C'est une histoire assez complexe. D'abord, il y a
l'inégalité de conscience entre soldats et les femmes.
Voire même judiciaire. Le combat des ayants droit, des descendants, de ces tirailleurs
et kadinon jipiro e wakilare bibbe fa e tanirabe tirailleurs bebe no arabinu de faransi yo waylu darande mu ma noto sariya ka ciudi nyawirdi nganto tugol tirailleurs bebe
dommager les tirailleurs
VOA fulful de paris yoro mangara
a jarama yoro mangara mido inna on jofi timmi taskara men on hande komi woni cierno mo dumba hewtinan do on dande fulbe imorde washington mi jarni abdrahman dia lionel gahima e wallitibe lam fop no o taskaram hewtira on de yontere do mi jarni kadi nultondirabe vewa fulfulde fof amadou diallo karim bahadjo mohammedou abubakar ummu kesso amadou diop e yoro mangara iden okkindiri adi e yontere arore si alla jabi mido yelani on jam nokku kala ka gondon e adunarundu on jarama mi accidi on engol gimol iurangol en gana ko aisha gana yimingol yettore pulaar